long and below. Won't need a red. Who is going to call? Unguba umbolwami mangbona wena. You make me happy. How young jabuli so when I uyonwabisa. How young jabuli so when I
stay. I'll kiss you again. asiseko Sengiyakhalaza sengiyabheka ke konjengawe yebo ngiyafuma kodwa inhliziyo ayiphakelwa wo ngenzenjani ngenzenjani we ngenzenjani ngenzenjani we ngenzenjani ngenzenjani we ngenzenjani ngenzenjani we ngenzenjani ngenzenjani we
Dale.